Ya kubalekile ngiyawubonga umhlangano obubizwe inkosi yasemadungeni na wonke amakhosi asembumbulu bezofisa ukuthola umbiko nakumina ukuthi sengikuphi nokuthi kwakhwe isiphelo sasembumbulu ngoba leyo nto kade yacelwa kwakuthi ngonyaka emini edlule kwafika nomongameli ubaba uMsholozi eMpumbulu wayikhuluma le ndaba yesibhedlela sasembumbulu. Isibhedlela saseprince mission sikhulu ngokwanele ukunakekela abantu basemlazi kuphela bese kuthi abantu baseAdam kwamakhutha efolweni eMpumbulu ko ilovo emfume bangabe nazo isibhedlela kahle hle siqondene nabo umphakathi lo ngangesigidi nengxenye ekufanele uthole isibhedlela sawo. Ngibe sengibeka ke emakhosini thi le nto ayisangatshazwa siyadingakala isibhedlela seMpumbulu. Kuzofuna ngiphindele emuva ngiyobheka enhlelweni zethu ukuthi ngokuhleleka kwezimali nangoholo lukandunankulu sikuphi ngempela ukubanikeza abantu isibhedlela seMpumbulu. Angifisi ke mhlawumbe ngisho umyazi ukuthi siwakhiwa kusasa kodwa ngiyafisa njengoba uhulumeni nje eseqeda lezi nhlelo zakhe abeseyaveza amaqhinga nawo ukwakha isibhedlela seMpumbulu ekuyinto ke engithembisile emakhosini. Ngizobuyisa umbiko ngizowathulela ngoba kuthe le nto isitheba sesimweni esisenohlonze kakhulu uma ngempela ngize ngithintwe inkosi esemadungeni izobuzela umphakathi wayo umphakathi wamakhosi ngoba futhi amakhosi akhathazekile ngabantu bakithi abasuke endaweni ezikude koNhlazuka koMfume beze beyofika ePrince Mission bafike futhi online bebade kakhulu. Sizolulungisa ke lolu daba esisibuyisela impendulo kumakhosi akithi.